Etidibe studio kalangu yande join auditori min tay sapo e joyi habaruje fulfulde ko djan hirte modo habaruje fulfulde hande den nami Sumana Amadou Dianganta ele habaruje di on nanam filla kon darto hawrinde horejo gouvernement leni Niger Brigira fini ardido filla potal e pamara jonde djan tan sobere leydi Mali emmino lumobe wobe pilol kataku gam batte wadde gollal lawol dow lawol le tatabal ko watte to enda hadda kataku nanni latol bal ko wete marakana kanyun du kondan ni burundo mo wadama elee asedja bido enda on mi gaddan do filla majjum yewtal men pindira hande studio kalangu no ndara filla sadarma do filla ko darto hono faande kebol gallena suudu lubagol naadu jonde kanyon ko mi kaltoto ko djan hirte modon yorno birno mi onni horejo gouvernement leedi men Niger Brigira fini o ardake kawrtal do enda gallu nyemay Kenya nde enda kawrtan gal ndarna do filla ko ndarto lawol kany e dabareji ko way hojjede gam batta jonde jam kany e fawar jondu ko nanni ono potal hedja to enda ndar leydi Mali sobirre mudum taamadu ko nanni himbe fedde wetende CMA kam wonno hono fedde mawde haw ono hawrnde himbe latibe murtube be leydi Azawad taw hawtade faande joni nin hawrte wetende faande gatia dum wonno kanyu du ko ete plateforme sapo en leur joint di fu won ko Brigira fini hawrdo en be deki jungodo derol wakati mun nani ko haali kanko horde gouvernement Brigira fini
nous est revenu que il y a quelques grains de sable
ko wadi ni woni himbe hanube daro ko hakkilo fukkingo tabbita der nokkuje de kebay narri fa darna goddum hakkune mu amma en bandirabe dum du waddi ko min bi'i no hani min gara min gatta barke hunduko amin ko watta do fi ma jalo gondo hakkune modon o neddo modon fu fewna berne mu heba lawol wartirde hakkilo fukkingo go tabbita der nokkuje meden de durwo gartirol hakkilo fukkingo godu durwo nongo ono hekko e modon goni hore maggo duro gomnati leydi Mali e leyde duniyaru fudu denne bandirabe wartirde hakkilo fukkingo go himbe bayruno sanne der nokkuje meden de teddirka mun no tawado daade mo no hani dum boddo don huno fu ko wawi hadude on hewtade go
dale de l'avant pour ce processus de paix
awana horde gouvernement leydi Niger Brigira fini ciagal majjum dum ni andina on ni no tawadu e do filla majjum no faarjo ni sadarma ko tawanto en den leydi Mali Kenya den gal nyemay ko be deki jungo do derongol endan du konda ni hon do dar filla potal e narral hakkunde hon faande hon CMA o endan hon dum wono pelle hawrinde mudun de Azawa e kany e faande plateforme on dum waddi ko faarjo ni min jewtidi e god latido kany joddino do le murtereji be tedo kawse mayga nani ko haali e do filla ko darto dido dereji
On salue cet accord là qui a été signé par
Mido yette warbe wadi joda hale o fa dum hebi potal hakkune mabbe do arnangal Brigira fini horejo gomnati leydi Niger mido yettamo kanko kebudo waddi himbe hanube narra ko potal tabbita der leydi Mali mido mila du ko potal natungal hakkune mabbe gal hunduko gomnati leydi Mali tawaka der maggal gam do internet dum wi ana ko murtube be kani pota ko dum heba no dum mariri leydi kidal ko min gidi du woni wi'e nyande gom gomnati leydi di Mali wari watti hundukum der fi potal gal gam idum wawi beedude sembe maggal
positive sur la region de Kidal
non wonter nenne ne ka yorno mi no har fil ko darto en Kigali on hawrinde wonde watta en hawrter dental leede med Afrique no tawa har fil ko darto gadol hono ko ete passeport on tal kur wotur taandu no reena ked leede fu neddo wa yaade dum dum waddi ko faware jondu konda ni hono Idriss Déby itno horejo leedi Tchad kam on horejo leey ono hawrter dental leede Afrique en kany e horejo leedi Rwanda biete Paul Kagame be ka hebi talki mun ko ete passeport dum endam to dum on ko nafa passeport wa waddude dum waddi ko faware jom bandimi Omar Hamma o yottoy e himbeje bibbe wuro tababe le wurnyeme nan ko be kali
Le passeport africain, nous l'avons vu à Kigali.
Dofi passeport mo Afrika, mingi Idriss Déby en, kala ni min do makko. Hune lobbereno, gam musede yao on, hana nukku fu gollata. Do inde himbe Afrika fu, se ni yettore Allah. Gam hande, himbe no bawi gada yaha warta mu en, majala fu hebaki. Passeport odu, hune tefanodo no, illoko uwe. Gam seto himbe kauri, hana nukamen kuruma haliri un, wa himbe gada sembe. Ama wapbe, jabayeno. Denne, tilay, seto himbe kauri, kobe gada sembe.
Et regrouper pour créer une unité africaine.
non wonterni fawar jon tayda arlitdu kondani hawrinde sukabe ummatore de region mo agadez be gadi kawrtal mabbe mangal kenyande en dam be do sukabe ummatore wombe le fedete ADEC be arlit do fille kon darto njamu e cellal kany en diyan jartal an cheni dan e mujjingol gallure e fawar jondu konon dar fille jande e denagu der leddi en dan no wadni ko gongu mahamman dan tani o yewti e mamman zakari musa mbietede seku kawon horejo fedde sukabe ummatore nani ko haali
and thank you group de chef
minen do inde jokolbe min ummake min gi oy ardibe hubere arlit min gadidi joda hale he mabbe worbe kettini ko wonno hale dum pami kujje kewde de denno pama nayno kenga hewbe dimma golle gadaade den haydini dum en golle non duude neddo mabbe fu hidi no wawi yaha daro misali do kala suji denno ko di nyibe der class goto atawan jangobe hemre e la suudi do hedido amma handen tobe duudi be burta la suudi tato allah e kala suji hemre ela so go nyibaadi di gardubi nay bittidi wadino wakkati ko himbe milata kono kolta kulal gotal mum no wado der hubere arlit hande maison de jeune na bien soudu hiru hubere arlit kamdu mojinol mum timmoan do yaade lewru anke ni himbe pami ko mojje kewde gadama der arlit
nan ne kay ni no tawa har fila ko dartu latul bal do en dan de leedi men Niger nyalaane noga tata berde latul bal leedi di en dan ni pelle burtude kandu ko nan wadi ase alangal en dan taamadu ko nan ni taguru kanyu e faande ES gendarmerie nationale to en dan dosso be lati amma bagoto watta bi AS fan watti kandu biji didi to AS soni depdo en dan gallu nyame AS Niger kandu ko nan waawowi olympique nay e bolu non ni fawar jonto na maradi dan kasawa hawro irana be gadi gotel gotel sa heldu hebi gotel as duandu konda heba e bagode na gallu nyemen hono fawar jondu konda as police na hanno hawro kando e akko kana amma dun don bantinama min mi cintama min andina on do wiide ke hono fawar regional fille kon darto han toygol tewtugol ko te cop mawdo mo leedi men Niger la to balbe na on dido won ko heddi as duan hawro e akko kana se alla jabi tati lewru ut dan der gallu nyemen
Studio Kalangu
Sigilagi Studio Kalangu
Der Gallu Nyemay
Do Radio Amfani
Lambaji Hembere FM
Agadez
Do Radio Nomad
Lambaji Hembere Go'o e Tobere Jenay FM
Arlit
Radio Ikokan
Do Lambaji Chapande Jenay e Joy Tobere Go'o FM
Difa
Do Radio Amfani
Lambaji Hembere FM
Doso
Do Radio Fara
Lambaji Chapande Jenay Didi FM
Filinge
Do Radio Muria Talka
Lambaji chapande jena e joy tobere go'o FM.
Tilaberi
do radio Tebonse.
Lambaji chapande jena e jeddi tobere joy FM.
Maradi
do radio Garkua.
Lambaji hemre jeddi FM.
Tawa
do radio Tambara.
Lambaji hemre jeddi FM.
Zender
do radio Shukura.
Lambaji hemre joy FM.
Studio Kalangu.
Joni sen yatere yotere men pindon studio Kalangu do en nan leddi Niger yern andur don himben gode satorama sanne har fila tawrede suudu mun halal naadu kon nan galle mun halal e dun sadi sanne e der leddi di enda jagova sen jewle galluje hono nyeme wontirni enda ciagal majum feesa adidi keba hono galle de natta fa njoba sene gatto a goddo yeso majum kany won ko darto ko hebene no kunde enda sa hebi du kono naati der galle den du tampir hantay sabu subaka alla fu an e jon galle odon godi fodu har fille jobbo ciede en da wi lewru watay fodu hal beedugo ciede wakati warde wakati fodu na tawdo har fille ko darto mojjinon no kuyde en da dum wonno yewterde faar jon bandimin Muktar Muhammadu wadden en seketne enane
tawrede galle no sadani himbe heewbe der gallu nyame ciagal majjum lubatobe galleji no giya duudol ceede sanne wodi du jombe galleji din gala munya illul lewru wa garan daro do himbe yama ceede mabbe e ciina du sey wombe e galle den mojjina dum kettine nanen neddo on ko wi
Les conditions de vie.
De gonga burnam hande no sadi sanne. Lewru no wata neddo ba ande. No wodi du jom en bale be munyata. Suudu e yesorum ujunaji jetati jobammi. De gom jom bade ummoto ni subaka gom wara watta pentir gam hidi beida cede suudum. Ko hani woni bani ibe beida dum hana burde ujunere. Ko be pudda du e kalana tawabe der cuudi ma. Bani lebbi tati non fadde mabbe wadude ko be beidata na ko be gatta. Dum du gan tawado fama ko do yaade lebbi tati ceedu suudu mum beedoyti
augmenté 5000
jombe galleji be biya kay hana dum woni to mu'e sabu be wonbe der galleji mabbe gala no joba no wodi gala duunu mojjina cuudi din har filla kewol ceede den e wadde cuudi din woni galleji din tawa der wurogo dum fu natobe der galleji din gala no giya dum kettine jom en badeji din kogi
anu wadu da a wi'i jomu wurto hokke no kure mada de salake sai kulkina dum bi'a a beidam cede de sai jomu hula wurto sudu e yesorum e cuudi didi e dambu garu majji ko yobante hana latogo kaden bangeje den kanago den ne cede cuudi majje bauta latogo gam togom sai nata baade diyam e hite fu no wodi togom du diyam tan wodi dum du wadata ko cede den no ceda
gan hebande du lawol mosala gouvernement mo leydi Niger no don nyiba badeji ujunaje no gay e joyi der duubi garoji
dum wonno yewtere men pindira hande do enda studio kalangu seni de Allah jammi acci taw asman senanga do habaruji hausan kore assalamu alaikum balata jamwali
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomad
lambaji hembere ko e tobere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
doso do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muriatalka
lambaji chapande jena e joy tobere go fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jena e jeddi tobere joy fm
maradi do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender do radio shukura
lambaji hembere joy fm
studio kalangu
filinge yaha gades
tawa fa yaha maradi e zender
ketine studio kalangu do radio mono
studio kalangu yadu leri niger
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomad
lambaji hembere go e tobere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
doso do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muriatalka
lambaji chapande jena e joy tobere go fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jena e jeddi tobere joy fm
maradi do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa
do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender
do radio shukura
lambaji hembere joy fm
studio kalangu